Muteza matukuri ya Dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Naho kuri internet naho muhadukurikire ni waz3@ radio yacu vewa@com muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero muri sanga rwose. U Rwanda ruribuka genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, ubu ni ku nshuro ya 25. Radio ya Ijwi rya Amerika irateganya kuzajya ibategurira ibiganiro n'inkuru byihariye bijyanye no kwibuka muri iki gihe rero kugera mu kwezi kwa kane. Hagati aho Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu magambo ahinnye ivuga ko abanyarwanda 69% batarengeje imyaka 30 y'amavuko bavutse nyuma ya genocide cyangwa se genocide yabaye bakiri bato cyane. None se ubwo uru rubyiruko ruzi genocide neza? Ese rwumva neza koko genocide icyo ari cyo? Ni uruhe ruhare rwa GRG mu bikorwa byafasha uru rubyiruko gusobanukirwa cyane cyane mu ntumbero yo gukumira bene aya mahano? GRG ni umuryango w'abari abanyeshuri barokotse genocide barangije amashuri yisumbuye na za kaminuza. Perezida wa GRG Gatari Egide niwe mushyitsi w'uyu munsi. Gatari we urahura ukomeye.
Muraho.
Ndagushimiye cyane rwose byimazeyo uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo byose nibajije n'abandi bibaza. Ariko rero nagira ngo ngusabe ubanze utubwire GRG mu magambo make cyane, GRG ni iki?
GRG ni umuryango uhuza abahoze ari abanyeshuri barokotse genocide yakorewe Abatutsi. Tukaba dukorera mu Rwanda, dufite abanyamuryango hirya no hino mu gihugu no hanze y'u Rwanda. Intego yacu nyamukuru ni uguharanira isi izira genocide. Ariko muri rusange ibikorwa dukora ubu ni uguhuza abarokotse genocide yakorewe Abatutsi kugira ngo ubwabo bagire uko bafashanya gukora ubuvugizi, yaba ari ku banyamuryango bacu n'abarokotse genocide muri rusange, ariko no kugira uruhare mu bindi bikorwa biteza imbere u Rwanda n'Abanyarwanda.
Mwatangiye ryari uyu muryango se?
GRG yatangiye mu 2003 ariko ikaba ifitanye isano ya hafi n'umuryango witwa ARG uhuza abanyeshuri barokotse genocide yakorewe Abatutsi. Wo watangiye mu 1996. Abashinze ARG ni nabo bashinze GRG. Nyuma yo kurangiza amashuri twatangiye hari uburyo twafashanyaga butandukanye mu mashuri, twiyemeza gukomeza gufatanya no mu buzima bwo hanze.
Nuko rero namwe muracyari urubyiruko, reka tuba ariko tubivuga. Nuko ubu rero dukurikije iyi mibare ya 69% by'abanyarwanda bakiri urubyiruko bavutse nyuma ya genocide cyangwa se genocide yabaye bakiri batoya cyane, iyo mibare mubona mwebwe nka GRG urubyiruko mubona mudafite inshingano nini cyane gukorana nabo?
yego inshingano turayifite nibyo kwa kumurwa rubyiruko harimo abanyamuryango bacu
yego
harimo barumuna bacu harimo nabana bacu
ye
yumwe ariko ariko harimo nabanyarwanda muri rusange nabo twumva dufiteho inshingano cyane cyane niyo ntego twihaye icyerekezo cyacu mu myaka 5 iza muri plan strategique yacu uko tugomba guharanira ku isi igomba kuzira genocide
none se mukurikije namwe uko mubibona mwumva aba bantu bazi genocide cyari cyo
kuvuga ngo umuntu azi genocide cyari cyo genocide rwa kwa ringari ariko ibyibanze mu rugirukiruko byibuze umaze kugera mu mashuri yisumbuye abazi genocide muri make cyari cyo abayizi hari mu Rwanda tugira igihe cyo kwibuka tugira no minsi 100 buri mwaka dufata hari icyumweru cyo kwibuka by'umwihariko ariko tukajya n'ibikorwa bitandukanye iyo byose urubyiruko rubibona kandi rugakurikira yaba ari ku maradiyo ku mateleviziyo hari inzibutso za genocide mu gihugu hirya no hino hari amasomo ku ishuri batanga ariko navuga ko n'iyi miryango yacu cyane cyane ARG iri mu mashuri na GRG hanze y'amashuri tugira ibikorwa bitandukanye dukora ariko burya icyamere tuba tugamije ni ukwibuka ariko no kwigisha cyane cyane tureba ku rubyiruko kwigisha genocide ubukana bwayo kandi twifuza yuko itazongera kubaho yabo mu Rwanda n'ahandi hose
mu magambo make impamvu mbikubajije nuko mu buzima bwanje aho mba aho nanyuze usanga umwimerere wa genocide abantu bavangavanga ibintu tuvuge abantu barishwe abantu barakumiriwe abantu mbese mu magambo make ugasanga ngo abantu uko bishwe ngo byose ngo ni genocide mu magambo make wakwibutsa abatwumva mu magambo make cyane ariko genocide cyari cyo koko
genocide ni cyaha cy'indengakamere gikorwa hagamije gutsembwa itsinda ry'abantu runaka bafite icyo bahuriyeho mu Rwanda rero genocide turi kuvuga ni genocide yakorewe abatutsi yateguwe na leta ya Habyarimana n'izayibanjirije umugambi nyamukuru wo gutsemba abantu mu bwoko bw'abatutsi ibindi rero byose byavugwa igihe genocide turi buganireho niyo ni nayo dusobanura ni nayo duharanira kutazongera kubaho mu Rwanda ubwoko bwahigwaga ni tutsi buratsembwa abarokotse nibo bagerageje kwishyira hamwe kugira ngo bishakemo ibisubizo ku bibazo bari bafite nabyo hagati yacu ariko noneho tunagiye n'uruhare no mu iterambere ry'u Rwanda muri rusange
nuko ubu rero ukuntu mufatanya kugira ngo mwiyubake nyine nk'ibikorwa mwebwe ubwanyu umuryango atari ugufasha abandi nko mu muryango ubwanyu kugira ngo mwiyubake nk'ibikorwa nka bitatu by'ingenzi mukora nibihe
ikintu cya mbere genocide yishe imiryango
yego
yishe ababyeyi yica abavandimwe yica abana abantu basigara ari inkeho ikintu cya mbere dukora mu miryango yacu abari jeje ni ukwishyira hamwe tukagerageza kurema umuryango abanyamuryango wacu amatsinda yose abarizwamo habarimo papa harimo mama harimo n'abana ibintu tureba ni ukugerageza gusiba cya cyuho umuntu muri jeje wa wundi ugiye gukora ubukwe akishakamo uzaba papa uzaba mama abazamuherekeza uwabyaye akabona abamuhemba uwagize ibyago akabona abamutabara n'umuryango ni ukongera kurema wa muryango watemwe na genocide nicyo kintu cya mbere twumva kishingira mu byo twakoze byose ikindi cya kabiri ni uko imiryango yacu yabaye igicumbi cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi burya mu kinyarwanda hari umugani baca yenda ngo nyiri umupfu niwe ufata hanuka twumva yuko inshingano yo kwibuka no guharanira ko genocide itakongera kuba ni ukuvuga ngo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide ni ikintu dukora mu buryo bwihariye yaba ari kwibuka hagati yacu gutegura ibikorwa byo kwibuka mu miryango yacu no mu gihugu muri rusange tubigiramo uruhare rukomeye ibindi bikorwa navuga ni ibikorwa by'iterambere hagati yacu gufashanya kwiteza imbere ariko no kureba uburyo twaba ingirakamaro mu gihugu ni ukuvuga ngo ibikorwa by'iterambere nimba uko gikorwa cy'iterambere runaka ntabwo kigira icyo gusa nabandi bakakibonaho. Numva bambaje ibintu bitatu, nicyo cyo kubaka umuryango, kubanyambere mu kwibuka abacu no guharanira kwiteza imbere hagati yacu n'igihugu muri rusange.
Gatari Egide ni perezida wa GARG, umuryango w'abari abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi barangije amashuri makuru na za kaminuza, niwe mushyitsi. Turaganira rero ku bikorwa byabo byo gufatanya n'abanyarwanda 69% kw'ijana bavutse nyuma cyangwa se bari batoya cyane igihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga muri 94. Egide, ubusanzwe rero iki kiganiro ni ukwiganira n'abandi, ntabwo ari twebwe twenyine, wowe nanjye twenyine ngo tukiharire. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire uwitwa Andre. Andre yawe?
Ndabumva neza.
Wiriwe?
Muriwe neza.
Uri hehe se Andre?
Ndi Kigali.
Ye, ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Ndafite ikibazo nshaka kubaza Gatari. Twamaze kubona yuko GARG ireba abarangije amashuri yisumbuye na za kaminuza. Kandi bari hagati bavutse nyuma ya jenoside n'abari bafite imyaka mike y'abavutse. Kubera iki bibanze ku bize za kaminuza? Ni abantu batagize amahirwe yo gukandagiramo batabatekerejeho, kandi aribo bakwiye kuba bafite ibibazo bikomeye kurenza n'abo ngabo bize. Murakoze cyane.
Andre, reka Gatari ahita gusubiza.
Murakoze. GARG ni uko twa tubivugana muri nka GARG, ariko GARG ni umwe mu miryango 15 yibumbiye mu muryango uhuza imiryango y'abashyitsi ku icumu Ibuka. Buriya Ibuka ni impuzamashyirahamwe, ni impuzamiryango y'abashyitsi ku icumu. Abashyitsi ku icumu muri rusange rero babarizwa muri Ibuka, niyo ibahuza, niyo ibakorera ubuvugizi. Muri rusange rero twese twibaza ni uko ari itsinda ryihariye ry'abantu barangije amashuri yisumbuye na kaminuza, hariyo GARG. Ariko urwo rubyiruko icya mbere nibo dukorera ubuvugizi, nibo dukora imishinga na gahunda zo kugira ngo tubateze imbere, ariko tugafatanya na Ibuka, tugafatanya na Avega, tugafatanya na GARG n'indi miryango yabashije ku icumu rusange. Ni ukuvuga ngo ntabwo ni itsinda rito, ariko rigira umusanzu ku yindi miryango yose yabashije ku icumu.
Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite na Emmanuel. Emmanuel we?
Ndabumva.
Wiriwe?
Mwiriwe neza.
Watubwira aho uri se Manwe?
Mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza.
Ye, nuko rero ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo icya mbere ndashima. Ndashima cyane uwo muryango wubatse Abanyarwanda ari kugerageza gusana ibyo humure, kandi icyo cyizere turagishite yuko u Rwanda twifuza tuzarugeraho ruzira guhungabana ibyo genocide yasenye. Turashima imiryango myinshi igenda idufasha kugira ngo tubyubake, kandi natwe twiyubaka. Ikibazo nari mfite cyari kimwe n'icyo mugenzi wanjye yavuze. Yakoze cyane kandi mwagisubije, numvise cyari icyo nk'abantu hari nk'abantu batageze nko mu mashuri kubera ubuzima bubi banyuzemo nyuma ya genocide. Aho mu byaro hari n'ahandi henshi byagiye bigira ingaruka, ariko tukumva nk'iyo miryango nyine iri kwibanda abo muri secondaire na za université. Nibaza nk'icyo batekereza nko kw'abo bantu, kandi dufite n'urubyiruko rwagiye tuvuge nk'abantu b'abakene n'abandi bagiye bakorwaho n'ibyo bibazo. Ndetse n'iyo sapoti yo kwiga ntibe yanaboneka cyane kugira ngo bagere kuri iyo revo yo muri za universite cyangwa za secondaire.
Ariko we ndumva uvuga icyongereza umenye warize.
Njyewe nta kibazo gusa nabo ni bagenzi bacu, ni inshuti zacu, ni abavandimwe. Kugira ngo tube twanabavugira twumve ikibazo cyabo. Ese nimba izi gahunda zose zibogamiye muri za secondaire na za université, abo ngabo bo hasi aho ngaho bo banagizweho n'ingaruka zikomeye cyane zo kutajya no mu mashuri, ko tukibaza ngo bimeze bite? Nicyo kibazo. Murakoze cyane.
Ye, urakoze nawe Manwe.
Yego, murakoze.
Gatari we ndumva kijya gusa ni cyandire yari yabajije.
Birasa ariko ikintu cyambere nuko mushinga naje dufite no buvugize. Dugire mu myaka ibiri ishize kwa ndanije na gahunda yihariye nka jeje yitwa twayitse hobera ubuzima. Aho abanyamuryango bacu bari hirya no mu gihugu bafite umwihariko yuko bakora bamanuka bakajya mu midugudu batse kwituma batishoboye bakabasura guhobera ubuzima no kuvuga ngo nuko wabwira ngo twongera tukabaganiriza tubaremamo icyizere ariko n'ibibazo dusanzemo tukabikorera raporo tukabikorera ubuvugizi ku nzego bireba none twagira n'ubundi buryo nanone tujya mu mashuri yisumbuye na kaminuza kureba baba n'umuntu wacu ni ukuvuga ngo iyo tuba dushaka kuvuga ngo wa mwana uri ku ishuri udafite se udafite nyina we ninde yereka amanota ninde umubwira ati shyiramo imbaraga kugira ngo ushobore gutsinda. Dufite rero porogaramu yihariye navugaga yitwa nyine hobera ubuzima aho dusanga abasaza n'abakecuru n'urwo rubyiruko rwacikirije amashuri tukareba ibibazo bafite none tukabikora ubuvugizi mu nzego zishobora kuba zabafasha. Ni naho usanga nka farije ishyiraho gahunda zo kubishyurira imyuga gahunda z'ubumenyi buri ubumenyi ngiro n'izindi porogaramu zigiye zitandukanye ariko ntabwo bavuga ngo ibibazo twarabirangije ariko icyo ikiriho ni ubwo bushake bwo gukomeza kumenya ibibazo no kubikorera ubuvugizi mu nzego bireba n'ibyo nako dushoboye by'ibanze tukabyikemurira hagati yacu.
Kuri telefone dufite kandi na Gaspari. Gaspari we
karame
wiriwe
wiriwe neza
uri hese Gaspari
ugende aho bita mu cyandika inyamagabe ngo ni mu Rwanda
yee akabazo cyangwa igitekerezo
gye gitekerezo nane mfite. Ariko mbere yuko mvuga igitekerezo nabanza nkashima JRG ibyo yagiye ikora biragaragara muri iminsi. Kubera ko bari kububatse tima y'abana bagize ihungabana ndetse n'ababyeyi babo ntabwo babasize kuko tugana ibikorwa bitandukanye bagiye bagiramo uruhare byo gufasha abatishoboye n'incike za jenoside gutyo.
Aho ngaho utuye JRG yarahageze
cyane yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye.
Gatari se Gatari we wari ubizi se Gatari Gatari
Yeni Gaspari we kuvugana
yego nyine ariko ndi kubaza Gatari nyine kugira ngo muvugane umwibutse nkaho ngaho nyine uri ibyo bahakoreye mbese mwiganire gatoya waruri muvuga yego komeza
muvuga ko harimo abantu bafashije byo twagiye dukorana cyane nange ndurubyiruko. Twagiye dufata umwanya tugasura abakecuru tugasura inshike tugasura n'imfubyi
yego
ubwo rero twakozwe ibikorwa byinshi kuko ndibuka ko hari ahantu twagiye kubaka umudugudu dufatiye wo muri JRG ndetse haza n'andi wo muri ARG turafatanya
ariko uwo iyo miryango ntabwo uyirimo
njyewe umuryango ntabwo nkurimo ubwo rero twafatanyije nyine nk'inzego z'urubyiruko nyine mu buryo bwo kubaka igihugu.
Gatari uramuzi se?
Gatari ndamuzi kuko icyo gihe yari ahari bazanye n'abanyeshuri bo muri kaminuza.
Gatari we uyu nguyu Gaspari uramuzi wowe w'icyanika
nawe ndi kumwibuka neza ariko bo akenshi iyo icyuna mushyijya gutangira tugira igikorwa twitwa AJJ week aho twifatanya nka ARG na JRG
yakwibuka ugiye baza mu cyanika kuko twahuriye ku kibuga cy'umupira gihari.
Ndakwibuka rwose
nuko Gaspari ukomeje rero igitekerezo cyawe.
Igitekerezo rero noneho mfite urumva abari JRG n'urubyiruko rwari rukuze jenoside yabaye baravutse. Ubwo rero igitekerezo nari mfite hari abandi bana noneho bavutse nyuma ya jenoside bakomoka ku babyeyi noneho bagizweho ingaruka na jenoside. Ukabona ko uburyo babayeho nabo bagombye gutekerezwaho kugira ngo nabo bakomeze nabo bazaze gusimbura aho ngaho bajaherije nabo bakomeze mu murongo bari batangiye kugira ngo ibikorwa bizakomeze bitazahagarara. Ubwo icyo nicyo gitekerezo nari mfite.
Ubwo mu magambo make mbese uramugira inama yo gutekereza ibihe bizaza n'ukuntu umuryango uzakomeza gukora.
Ukazakomeza, tutazumva ngo warasinziriye kandi hari abandi bagombye kuwukomeza.
Urakoze Gaspar.
Yego namwe murakoze.
Niko rero Gatari, umugambi rero nyine wo kuzakomeza umuryango mwebwe mwarashaje. Nuko ugira icyo bimubwiraho.
Gaspar urakoze cyane, ni inama nziza. Wera yuko urya genocide umwihariko wayo nuko ingaruka zayo ntabwo zigarukira ku bayirokote direct. Nk'ibintu nk'ihungabana, ibibazo by'ingengabitekerezo ya genocide usanga bigenda biza bikazagira n'ingaruka kuri uwadukomokaho.
Yego.
Nta gushidikanya rero ko ntabwo turi kubitekereza kureba uburyo ki ibikorwa bya ENRE cyangwa JG nayibuka na Avega habaho uburyo bwo kubisigasira, ariko cyane cyane ari ukugira ngo turusheho guhangana n'ingaruka zizagenda ziza ku badukomokaho zikomoka kuri genocide yakorewe Abatutsi. Numva rero ko ni igitekerezo turi gutekereza, ariko bitagomba no kubangamira n'abandi, ahubwo ukumva yuko ari igitekerezo kizima kugira ngo abantu bishakamo ibisubizo n'uje kubafasha agira aho ahera. Kwa kuzaba n'ikibazo cy'ihungabana, urajya kubona ukabona umwana utarabaye muri genocide nk'ibyo bavugaga atangiye guhungabana, ariko wareba wakurikirana ugasanga niya babyita trauma transgenerationnelle,
ni ukuvuga ihererekanya nabyita mu bisekuruza, hari nimba ariko navuga
yego
ibyo ababyeyi babayemo bakabiha abana bakazabiha abana babo.
Yego.
Bikaba uruhererekanya.
Bikenewe ko tubyumva rero kimwe, kandi tugashyiraho n'ingamba zo guhangana nabyo ku buryo buhoraho.
Kuri telefone dufite na Patrick. Patrick we? Wiriwe?
Wiriwe neza.
Wowe urihe Patrick?
Ndi mu karere ka Gasabo. Karere ka Gasabo.
Ni muri Kigali.
Bo, ni ukuvuga ngo nanjye wenda ni nk'igitekerezo cyangwa se icyifuzo natanga kuri ino topic twari turiho.
Insanganyamatsiko.
Kuri ino nsanganyamatsiko turiho. Ni ukuvuga ngo GRG. Bo, numva wenda nk'uku nguku wenda yakageze no mu ntuze no na bino mu mudugudu mu hano hasi mu mudugudu cyangwa se amwisibona none
kugera mu mudugudu urashaka kuhashinga amashami, nicyo ushaka kuvuga?
Nibyo byakabaye byiza, kubera ko hari byinshi cyane yabikenewe, kandi hari n'abari baba badashobora kugera hejuru, none wenda ibiganiro bikajya bitangirwa no hasi abantu benshi cyane bakabimenya, cyane cyane na rwa rubyiruko ruri kuzamuka ubu ngo rukamenya amateka, rukamenya amateka ajyanye na genocide.
Niko se Patrick, aho ngaho muri Gasabo utuye muhe murenge muhe mudugudu, kugira ngo Gatari agire igitekerezo, niba nta kiganiro tuvuge ikiganiro n'urugero, niba nta kiganiro umuryango we urahakorera?
Ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, umudugudu ni uwa Kira, akagari ni aka Kirenga.
Bugumye ku murongo noneho Gatari, kuko ndumva uri usa n'umutumira utumira umuryango ayobora. Gatari we, aho ngaho ntabwo murajya kuhatanga nk'ikiganiro cyangwa se nta gikorwa kindi murahakorera?
Muri Ndera turahakorera. Muri Ndera nababwiye umuryango wacu uri uhuza ibikorwa n'indi miryango bafite ku icumu. Umuryango uduhuza Ibuka na n'umuryango w'abapfakazi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. N'abantu dukorana umunsi ku wundi, kandi muri Ndera dufiteyo inzego za Ibuka ku rwego rw'umurenge, tukagiramo inzego za Ibuka ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'akagari. Hari na ARG zikorera hariya. Ndahamya yuko nimba yaza nko kwibuka Indera turahahurira mu buryo butandukanye no mu bindi bikorwa. Uvuga ngo abanyamuryango bacu barahari n'ibikorwa birahari. Yenda ntabwo turi benshi yo kugera ku mudugudu, ariko kugera ku kagari, kuzamuka, kugera ku rwego rw'igihugu, ushobora kubona abantu bacu aho bakorera.
nkaho ngaho atuye Indera wa mugira inama yo kuba yaganira nande wo mu muryango wanyu
yakegera ibuka kuri wa murenge
we ibuka Patrick wabyumvise
na byumvise
cyangwa se wowe ufite inyota gusa y'abantu bakiri batoya ngo mu bari bo mwiganirira
bo no kuvuga ngo sinabatoya nanone
ah
hari kugira amateka atagira ataba gusibangana urabona nk'abantu nda baba baragize barakuze bavutse nyuma wenda ya jenoside cyane cyane ngiye niba mba ndi kurebaho urabona ko burya n'umudugudu nawo ni munini nk'uko amaze kubivuga ngo bigarukira ku rwego rw'akagari numva bazigana none ku ntuze ku kijyanye n'umudugudu cyangwa se ibintu bya ntuze by'amasibo kubera ko nk'ubunguka nka buri cyumweru duhura ku rwego rw'isibo bakajya bagira bashyiramo nk'icyo kiganiro nanone bakagishyiramo kubera ko nko ku rwego rw'isibo twitabira urugo ku rundi urugo ku rundi ubwo ngubwo niyo mpamvu wenda njye nari mbivuze gutyo.
Ese Patrick wowe ufite imyaka ingahe ubu ngubu?
Njye mfite imyaka 27.
Ubwo nawe jenoside yakorewe abatutsi yabaye ukiri muto cyane?
Nari nkiri muto.
Hari ibyo wibuka we ku giti cyawe waba icyo gihe waba warasobanukirwaga birimo biba?
Mbo akenshi ntabwo nabisobanukiye kuko hari yabaye mfite imyaka igera nko kuri ibiri hafi ibiri. Ubwo rero natwe bagiye babitubwira mu mateka babitunyira mu mateka.
Patri urakoze.
Yego.
Gatari we sinzi nimba ibyo bamaze kuvuga nanone hari ako wakongeraho.
Nabyumvise. Yenda icyo twakora ubugezi ni uko muri amasibo ni programu y'itorero ry'igihugu twakora ibyishoboka cyose amateka ya jenoside ariko n'ubundi birimo ahubwo bakazakomeza nyine gushyiramo amasomo avuga ku mateka ya jenoside mu buryo busobanutse birimo ni ugukomeza ahubwo twumva yuko birimo kandi mu buryo busobanutse ku byiciro by'imyaka yose.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Gatari Egide, ni president w'umuryango GAERG, umuryango w'abari abanyeshuri barokotse jenoside barangije amashuri makuru na za kaminuza. Murazi nyine ko muri iki gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25. Turaganira rero cyane cyane ku bantu b'urubyiruko, nk'uko leta ibivuga ni 69% batarengeje imyaka 30 bavutse nyuma ya jenoside cyangwa se igihe bari batoya cyane jenoside iba. Kuri telefone dufite Nestor. Nestor we.
Yego.
Urakomeye.
Nakomeye cyane.
Uri he Nestor we?
Basha ndi mu Cibitoke.
Yego mu Burundi.
Yego cyane.
Nawe ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Jyewe mfite ikibazo. Ni ukuvuga nagira umbarize uwo mutumire.
Arakwiyumvira rwose mwibarize.
Ahubwo bandi mundamukirize rwose.
Ye. Arakumva pe.
Hanyuma nagira ndamubaze. Urugaruka ruri ni ukuvuga rwagiye ruvuka inyuma y'aya mahano yashikiye u Rwanda hanyuma bakaba bariko baragira imigambi yo kugira ngo ababa urwaruka kumbure bagwigishe ibyabaye by'akahise hanyuma bategure iby'akazoza kumbure ntihagire ibindi migambi mibi izokongera kuba muri urwo rwaruka rushasha.
Yego
nagira ndamubaze sinabone makeganya iki mu bintu bijyanye n'ubuzima amaproje bagiriye urwaruka rushasha kumbure yazi ko ubukene nibwo bukunda gutuma urwaruka rujya mu bintu bitari byiza babafitiye katoza kahe bashinze amaporosiyo ahe bongere ngo bashyire mu rwaruka babagirire imigambi kugira ngo guteze imbere kugira ngo imigambi mibi kumbere nk'ibyoshike ngo bayihutire kwijamo.
Ye urakoze Nestor we.
Yego namwe murakoze cyane kumpa umwanya.
Ye Gatari we Nestor wamwumvise?
Amwumvise. Nestor urakoze ku kibazo kiza bajije ngira ngo hareme ikibazo kigari gahunda ngari ya leta. Muri rusange ko leta y'u Rwanda n'ubundi ifite gahunda nyinshi zirebana no guteza imbere urubyiruko. Tunashima cyane. Ariko nka jeje by'umwihariko umwaka uyu mwaka ushize usozwa watangije ikigo cyitwa Aheza Healing and Career Center.
Aheza
Healing
yego
and Career Center ni ikigo cyitwa Aheza kizarebana cyane no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe no guhanga imirimo. Ni santre twafunguye mu Bugesera hariya ku Intarama mu murenge wa Ntarama.
Yego.
Icyo tugamije ni ugutanga natwe umusanzu wacu kuri ibyo bintu bibiri. Icya mbere ni ukureba nubwo Jenoside yabaye mu Rwanda ngira ngo hari imibare yasohotse yakozwe na Minisiteri y'Ubuzima yerekana yuko Abanyarwanda 4% baracyafite ibibazo by'ubuzima, bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bugiraho ubuhurira n'ingaruka za Jenoside. Ariko by'umwihariko 35% mu muryango muto w'abashitse ku icumu wo barakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. 35% ugasanga bagira bahurira n'ibyo bibazo. Ni ibintu byumvikana ukurikije ubukana bwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko noneho icyo dushaka gukora nka JRG ni ukuvuga ngo icyo kigo icyo kigiye kudufasha ni ugushyiraho programme zihariye zo gufasha abantu mu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe duhereye ku bashitse ku icumu ariko n'abanyarwanda muri rusange. Icya kabiri noneho wa bantu bamaze gufashwa tukareba umuntu yenda cyane cyane duhereye ku rubyiruko cyane cyane niho tuzahera wa muntu amaze kwigirira icyizere mu buzima wamaze kubona ko imbere ari heza ukareba arashaka kuba washaka kujya mu buzima bw'akazi arashaka kwihangira imirimo arashaka kujya mu bucuruzi arashaka gukora iki nabwo tukabafasha kwiga hari amahugurwa y'igihe gitoya tuzaba tubaha ari naho hawukiye n'ikindi dufite ikigega gito twafunguye cyitwa ni Trust Fund ni uburyo bwo kugira ngo abantu bafite ubushobozi bashobore kuba babona mekanizme babona aho bacisha ubwo bushobozi kugira ngo butere inkunga b'abandi batishoboye ariko mu buryo buhoraho. Wa muntu twamaze gufasha mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'imyumvire bw'ubuzima bwo mu mutwe wamwigishije umwuga ukamufasha no kugira ikintu abona cy'igishoro cyangwa se cyaheraho akagira ubu bushobozi bw'ibanze bwo kugira ngo agire icyo aheraho. Icyo kigo rero turagifite iyo Aheza Center. Uruhare rwacu ni umusanzu mutoya nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bize dushaka gutanga ku gihugu n'isi. Ariko noneho bikazaba nuko dushobora no kubwira n'undi wese wumva ufite umutima wo kubaka ko yatugana tugakomezanya muri icyo kintu. Ikintu cyo kureba ubuzima bwo mu mutwe no kwihangira imirimo no gushyigikira abafite ibitekerezo by'imishinga y'iterambere cyane cyane mu rubyiruko.
Aheza Center iri Ntarama.
Yego.
Nuko. Ijwi rya Amerika umushyitsi Gatari Egide. Kuri telefone dufite Pierre. Pierre we. Pierre.
Yego ndavuga.
Wiriwe neza?
Yego murawe Thomas.
Komera. Uri hese Pierre?
Ndi Kigali. Amahoro umwaka mushya.
Umwaka mushya di.
Rero tukuvuga na heza imyaka 3 burema tutavugana.
Ni igihe kuko kirekire.
Ni igihe kirekire.
Gusha ku ngingo rero.
Nashaka gutanga igitekerezo. Nuba mundamukiriza no mutumire.
Arakumva rwose.
Ariko barafite ingingo nziza yo kudufasha. Kubera n'ingorane twahuye nazo. Kandi nonyine dushimira abantu bemeye kugira ngo tube tukiriho baraturokoye burema. Imana ibahe umugisha nabo. Ubu nanjye hari ibintu nkoramo byo gufasha abantu bamwe na bamwe ariko nta hantu byanditse ni ugufasha gusa ni uruganda afite ariko byo gufasha abantu urubyiruko rumeze nabi nawe kintu ndajya ngorane n'ubundi abantu baracyagira turoma buri munsi ukabona umuntu yari afite yarakoraga akora akazi neza nta ngorane afite akodesha inzu yo kubamo agatunga umuryango, ejo bundi ugasanga umuryango waragiye ugasanga ejo bundi yambaye ibirenge turoma yaragarutse yabaye nk'umusazi, kandi wari uzi ko ari umuntu muzima, uzi ko byarangiye bikongera bigakomeza. Bashobora kudufasha abo bantu bose bene wacu bagenda bagira ingorane nk'izo ngizo, tukongera tukabafata tukabasha kuri icyo kigo. Nge mbifashije Toma kufashe n'umugabo tuzavugane, mwereka abantu barukukanye bose bagenda bahura n'izo ngorane. Urema yarakoraga afite akazi keza yarize ararangiza, nyuma turoma akaza agahita asara akagenda turagura amashashi mu nzira. Bagerageza kumufasha ntibishoboka, akarwara gutyo akagenda gutyo agapfa nabi akarinda apfa, kandi twagombye kumufasha. Bizabikora njyenyine nanjye, kereka mbonye abantu dufatanya barahari. Vurema
none se wakwisunga iyo miryango yindi?
Nakisunga iyo miryango yindi nanjye mba nagerageje bikanga, bashobora kubafasha. Cyokabona ikigo babashyiramo bakamaramo wenda nk'igihe bakongera agasubiza ubwenge ku murongo. Afite ubwenge twarasohokanye twese, nyuma bakaza turoma bya bintu byose bikagenda bikazimira.
Nuko ubwo rero kuri uyu muryango garije wa icyo usaba cyangwa se inkunga ushaka guteramo ni iyi?
Yeye inkunga ashaka guteramo ni ukugira partnership nabo, ngiye ngafatanya nabo ugakorana. Numva bafite ingingo nziza no kubashakira akazi n'urubyiruko tukabashakira akazi. Hari igihe dufite amaproje ushaka gukoramo abantu, ushaka gufata n'abo ngabo bafite ibibazo tukabashyiramo. Nibyo ngibyo, ntabwo bashobora kwifasha bonyine, natwe tuba duhari nuko tuba tutabimenya, ariko Vurema birakenewe, bafite akazi ko gukora. Vurema
noneho Pierre, reka ubugumye ku murongo Gatari muse nabaganira kuri izo ngingo n'ukuntu mwafatanya.
Nta kibazo rwose,
ye ugume ku murongo Gatari we.
Tuma urakoze cyane, kandi uri wacu wacu Butare.
Nibyo, iwanyu ni hehe?
Ndakunda cyane, ntabwo nemeze kubafatisha Butare. Ushize demiri seze ni uderukanye kuvugana. Vurema
iwanyu ni hehe? Si Butare
iwacu ni hariya mu gahenerezo haruguru mu mpinga hejuru. Nawe iwanyu ni hirya gatoya?
Yego. Nuko Pierre, reka tuze kwivuganira, reka tuve mu byacu. Ntabwo ari twebwe ikiganiro si icyacu.
Kandi aka nimero kawe Vurema ndagakeneye,
ndaza kuguhamagara. Reka mbwire Fatua ankomereze iyo nimero yawe, hanyuma tuze kuvugana. Reka tuve mu byacu, ndabikwemereye, hanyuma mube muganira na Gatari. Ugume ku murongo mwivuganire.
Yakoze cyane icyo avuze yuko hari abantu bagihura n'ingaruka za Jenoside, cyane cyane izibana n'ubuzima bwo mu mutwe. Ni nayo mpamvu natwe twashyizeho iyo centre. Ubwo twahana agahunda dukorera ibiro bya JRG biri i Nyanza Gicurasi ku rwibutso, aho nayibuka ikorera. Yazadusanga aho dukorera tukaganira. Ariko n'undi wese ufite ikibazo cyane cyane ibyo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se umuzi, ashobora kutwegera aho ngo kuri ofisi dukorera i Nyanza Gicurasi no dukorera, cyangwa se akagera nawe ku muhanda ujya ku rwibutso rw'Intarama kuri iyo centre twatangiye gukora. Icya mbere ni uko turi kugenda twegeranya amakuru ku bantu bafite ibyo bibazo muri mu muryango nyarwanda, tukagira database yabo, noneho tugatangira kubakurikirana ku buryo buhoraho. Icya kabiri ni uko turi no gushakisha abafatanyabikorwa, cyane cyane abantu bafite ubumenyi mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ku buryo turi kureba abagenerwabikorwa ariko turushaka n'abakorerabushake. Nimba utuye mu karere runaka Karongi, tukaba tubafite umuntu ufite icyo kibazo, wowe ukaba ufite ubwo bumenyi, cyangwa se utuye i Rubavu, tugakorana twe tukabahuza n'uwo muntu, uwo muntu ukaba ushobora kumufasha nawe ugatuma atera intambwe mu buzima. Icyo rero santere yacu n'ubwo iri Ntarama ntabwo igiye kuba ariho iguma gusa, ahubwo ni ukugira n'ubwo buhuzabikorwa, ni coordination, ku buryo tumenya abakeneye ibikorwa n'abakorera bushake bagomba kubafasha. Uko ubushobozi bugenda bwiyongera, tukagenda twagura ibikorwa tugera kuri benshi. Kandi tunashimira yuko na Minisiteri y'Ubuzima yemeye ko tuzafatanya n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, tubona bafite ubushake bwo tuzakomeza gukorana iyo gahunda. Tuzi yuko ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ibanze, butitaweho n'ibindi byadindira. Ngo Pierre yatugana tukazakorana noneho by'umwihariko.
Pierre we wabyumvise rero ko Gatari n'umuryango ayobora biteguye? Ese noneho ubwo Gatari akubwiye aho bakorera,
narama na cyo kibo nzajya ngiye no kimihurura
eh nuko ahubwo gatari we wamuha na numero ya telefone na nikora na buhanga mbese byose nabyo akabimenya
reka kwa numero ya andi numero ya andi 0788883 0788389
yego
5666
urakoze
hanyuma rero iyo uyu muryango we iyo muryango yo ushobora kuyisanga ku rubuga rwa internet rwabo
eh naje bibaza nangora ndaza kubashakisha ndahita mbabona mukanya
ye
je
je a e g a e r g
g a e
r g mbese mu magambo mu kinyarwanda ni ga a yego reka nsubiremo utega amatwi ga
ehe
a
ehe
ehe e
ehe
ra
ehe
ga
na na telefone ayimo ayimuryango
eh
la ga
yee
ndaza ngiye kushakisha ndahita nyibona
gata telefone yo hanundi wese wabakeneye telefone yo kuri yo kubiro byacu ni 0788
ehe
31
ehe
58
ehe
09
09 Okay, mm. Mnaani mnaani mwagutano na chime, narimwe mirongu tano mnaani, veri chenda.
Mirongu tatu narimwe.
Tatu narimwe, veri chenda. Mnaani
mnaani, mirongu tatu narimwe.
Mnaani tatu narimwe?
Tatu mnaani, veri chenda.
Tatu mnaani, veri chenda.
Ni tatu mnaani, changa ni tanu mnaani.
Tatu narimwe.
Oya ndavuga, imibari neya nyuma, ni mirongu tatu mnaani, veri chenda, changa, ni mirongu tatu mnaani, veri chenda.
Mirongu tatu mnaani, veri chenda.
Kuko ndumva yari yavuze 38.
Niyo nyayo isubire mutwumva.
Oya 31.
Yego.
Eh, 58.09.
Wayifashe nuko nguko nabandi bose bayumvira. Ye. Pierre we urakoze rero.
Imana mugweza Gretoma, Imana igwe umugisha.
Itwese urakoze.
Yego yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga umushyitsi ni Gatari Egide president wa GAERG G A E R G. Numuryango w'abarabanyeshuri barokotse genocide yakorewe abatutsi hanyuma kuri telefone dufite Okelo Okelo we
ndawo mirwe
urakomeye
ndakomeye namwe murakomeye
yego turakomeye natwe bwira gatarahuri
andi kumupaka wa Uganda na Sudan mu majyaruguru ya Uganda
Sudan yepfo
yes Sudan yepfo
eh
eh
nuko uri umunyarwanda ariko se cyangwa
Dominar Guanda.
Aha.
Eh,
wagiye guhaha.
Nagiye kwiga ariko abandera abavye banje bari Uganda.
Eh.
Yego.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Narifite ikibazo n'igitekerezo.
Mhm.
Ariko njya nibaza kibabaje.
Mhm.
Nuko mbona bamwe mu rubyiruko mu batsike ku icumu abenshi bamwe banagize uruhare mu kubohora u Rwanda bamwe turabibona barangajwe bamwe barafunzwe abandi barakozwa hirya no hino babuzwa uburyo tugenda tubona uko na bamwe mu rubyiruko rwarokotse genocide yo bugerageje uburyo bagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo bagirirwa nabi bagafungwa bagahohoterwa kandi nkibaza iyo muri gihe natekereza iyo numva ngo hari abahagarariye urubyiruko rwarokotse genocide nibaza ese ubuvugizi bakorera bo ni ubuhe buvugizi cyangwa niki babamarira kugira ngo bavuganire muri leta niki kubera ntacyo mbona mbanumva ko baraho mbese nk'inyungu nk'abahagarariye inyungu za leta
Uravuga nk'uyu muryango we wumva usa duhagarara inyungu za leta atari za rubanda.
Inyungu za leta cyangwa se nkaba nanavuga ngo uwo mutumirwa n'umuvugizi wa leta.
Oya, ntabwo namutumi ntabwo ari umuvugizi wa leta. Abavugizi ba leta nabo tuzaho bari tuzi ibyo bakora iyo tubakeneye baratwitaba gatari turi kuganira gusa nka president wa GAERG ntabwo ari umuvugizi wa leta rwose. Uyu muryango ntabwo bagambiye kuri leta.
yego ariko rero no akese kubye akuri bye niko mbibona
aha
ariko se ese niki bamarira urwo rubyiruko rugerageje kugira ngo rwubake igihugu cyabagaragaza umugambi wo kubaka igihugu cyabo ariko bagahezwa kandi ari urubyiruko rwarokotse genocide bagira ngo bubake igihugu cyabo bakabuzwa uburyo turabibona cyane mu gihugu cy'u Rwanda barimo baragerageje turabaza amazina turayabona
ariko se okelo yego ntabwo nasimbuye gatara ariko reka ngusobanuze kugira ngo gatara hari nawe aze kubona uko gusubiza iyo uvuga abafungwa babazira ubusa cyangwa babazira ibyaha bakekwaho
n'ubusa ntabwo ari ibyaha bakekwaho nta byaha mbona ndaguha urugero
ariko ntuvuga amazina
reka ndeke kuvuga amazina
ntuvuga amazina kubera ko ubuzima bw'abantu ubuzima bwite bw'abantu turabwubahiriza
yego
aha gerageza twumve
twarabibonye mu gihe cy'amatora ya perezida mu Rwanda mu gihe gishize hari umwe mu bagerageje kwiyamamaza kugira ngo ayobore igihugu ariko twarabibonye ko byagenze
uwo nguwo kubera ko yabaye nabyita ngo iki mu kinyarwanda ra yabaye uwa rubanda ni ukuvuga mbese personnalité publique mu gifaransa sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda n'uwa rubanda uwo ngo ushobora kumuvuga izina
reka muvuge Diane Rwigara yego ngaruke nano mu mahanga bamwe turababona bagerageje babohoje u Rwanda rutabarwa ruri mu kangaratete twarabonye bamwe bagiriwe nabi baricwa ba Karegeya Patrick turabona rumwe bamwe mu bari urubyiruko bari barageze mu Rwanda barokotse genocide bagerageje kubaza igihugu cyabo bakasubizwa mu mahanga bakagirirwa nabi noneho nkibaza ikibazo kimwe ubu buvugizi bw'urubyiruko rwarokotse genocide ni iki ese babamarira iki bahindure mu buyobozi bwabo bagire ubuvugizi bakorera aba bantu bagerageje kugira ngo bubake igihugu cyabo
ye okelo ndagushimiye cyane
murakoze weekend nziza
yego nawe ariko rero ugume hafi ya radio yawe kugira ngo wumve igisubizo cya gatari
ndahari kuri radio
ye gatari we okelo wamwumvise
namwumvise
alo ye gatari uri ku murongo
yego
mubwire rero
yavuze ibintu byinshi
ni byinshi
ariko twebwe ntabwo najya ntabwo ndi umuvugizi w'abo bantu sindi n'umuvugizi wa leta ngira ko ufungwa wese aba ari impamvu zituma afungwa kandi nta n'umuntu nzi wigeze afungwa kubera yuko yavugiye abashyitse ku icumu cyangwa arengera inyungu zabo cyangwa ashaka kubateza imbere nimba iyo biramutse bibaye icyo gihe ari cyo azize imiryango yacu yakora ubuvugizi ariko ntabwo imiryango yacu ari imiryango ishingiye kuri politike kujya gusobanura ibintu by'abanyapolitike n'impamvu za politike naba nivanze mu bindi bindi twe tureba inyungu rusange z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tukaba ari nabwo duharanira iterambere ryabo no kuba bashobora gutera imbere
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi Sylvestre we Sylvestre ni kamiri ni Thomas ariko urakoze nitwa kamiri ni Thomas ntabwo ari ndibwemo muri kugana ariko twese turi bamwe yego komeza
nabo karara adufitiza ibiganiro nabo ndamukunze mwaka mushaje bose abamenye ko bakurikirana
ijwi rya Amerika sinzi telefone ya Sylvestre ibibazo ifite Sylvestre wewe uracyari ku murongo se cyangwa wagiye
nari sinzi hapa tubyagira tukumviriza tukabanza kubyagira ku ndyamo tukumviriza iradiyo isakuza ibihuha iradiyo ivuga ukuri iradiyo ihuza abatatanye ntoya amajwi kanya ngo ayo
Silvestre we
ngomba mvugire ariko nagomba kwifuza ariko dukuriza radio America ndava yacu kubanza kubyagira mu kwiyagira kugombiriza iradi tapo y'ibihunga y'ubukuri
Silvestre
uzabagiranye bakongera guhurira kuri yo radio America.
Ye urakoze Silvestre, ubundi uri hehe Silvestre? Telefone ntabwo ivuga neza, yashaka kuvuga ibigwi gusa, ijwi rya Amerika ntaho bihuriye n'insanganyamatsiko yacu, ariko ndamushimiye cyane. Dukomereze kuri Alexi. Alexi we? Alexi?
Oui.
Wirwe neza?
Ego.
Wowe uri hehe Alexi?
Ni mu karere ka Gatsibo.
Yego.
Iburasirazuba mu Rwanda.
Ye. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo nge natanga. Nange jenoside yabaye ntaravuka.
Ufite imyaka ingahe?
Imyaka 24. Ariko mbona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubuyobozi ari bwiza cyane. Mbega. Tuyoborwa mu bumwe n'ubwiyunge. Nicyo gitekerezo cyanjye natanga.
Mu yandi magambo, nta gitekerezo kindi cyangwa se ikibazo kijyanye n'insanganyamatsiko ufite ubu ngubu?
Ikibazo nabaza.
Alexi, okay, komeza.
Igitekerezo nari mfite cyari icyo ngicyo.
Ye, yeah, Alexi, urakoze.
Ego, namwe murakoze.
Gatari we. Gatari.
Ndabumva.
Nubwo Alexi atara gufitiye ikibazo, ariko igitekerezo cyo cyumvise, sinzi nimba hari icyo wakivugaho.
Nacyumvise yavuze ko u Rwanda ruyoboye mu mwe n'ubwiyunge kandi natwe turabishyigikira.
Ye, noneho duhamagare Johnny. Johnny?
Yeah.
Urakomeye?
Neza. Yeah.
Uhiriwe neza?
Yego. Yeah.
Uri hehe?
Nyabugogo.
Nyabugogo?
Yeah.
I Kigali. Ye, nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wahagatariye Jide?
Ite?
Igitekerezo cyangwa ikibazo? Tuguteza amatwi rero.
Gatari Jide ni ndese muri.
Uti?
Ntabwo yakurikiye ikiganiro.
Ntabwo yakurikiye ikiganiro.
Ntabwo ni mwibeshye nimero rwose.
Tubabarire rero kuba twagutwaye umwanya, utubabarire. Ariko rero ntabwo dupfa guhamagara nimero tutabonye hano mwatwoherereje.
Twabohereje message?
Oya, wowe watwoherereje nimero gute ahubwo washakaga kugera kuki?
None sawe ni kuri radio?
He, ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Niko bimeze?
He, niko bimeze. Kandi ubu ngubu uri kuyivugiraho.
Aya.
Johnny urakoze.
Yego.
Ye, umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndabona dushigaje nk'iminota 4 kugira ngo iki kigano tube tugishoje. Gatari we, mu magambo makeya dusubiye inyuma, wakongera ukavuga ibintu by'ingenzi mufatanya n'urubyiruko kugira ngo rwongere rwumve neza. Hanyuma nanone turaza gusoza wongera kwibutsa abantu aho mukorera n'uburyo bashobora kubageraho. Nuko dusubira inyuma rero gatoya, twongere tuvuge ku bikorwa byanyu cyane cyane n'urubyiruko. Urubuga n'urwawe.
Murakoze. Umuryango magari witwa JRG, ni groupe des anciens et idéalistes rescapés du génocide, uhuza abahoze ari abanyeshuri bakoze yakorewe Abatutsi. Ariko twajyana naho duhurira nawe umuntu wacu wo muri ARG. Intego yacu nyamukuru ni ukwishyira hamwe kugira ngo turusheho guhangana n'ingaruka za jenoside.
ubyiruko rero akenshi duhurira narwo ku mashuri aho twiga naho twize tugamije gufatanya gushyiraho ingamba zo guhangana n'ingaruka cyane cyane umuryango wacu ugaragara mu bikorwa byo kwibuka gutegura ibikorwa byo kwibuka ari naho urubyiruko rubonera ubutumwa butandukanye ngira ngo nkaho twategura gahunda zo kwibuka urubyiruko rurayitabira ari rwinshi tunabishima tunashima urubyiruko rwose iyo baje rero usanga yaba ari abayobozi bakuru bahaje ibiganiro bihatangirwa yari ku mugoroba amafilimi arebwa byose biba birimo ubutumwa bwo gutuma abantu bamenya amateka yacu by'umwihariko amateka ya jenoside no kugira ngo barusheho kuyirwanya numva rero icyo kintu icyo gihango dufitanye n'urubyiruko rw'uko tunabashima yuko ibikorwa byo kwibuka babyitabira tunabasaba yuko byarushaho gukomeza kubaho ahubwo bikiyongera twumva rero ko ubutumwa buzakomeza butangwe tuzakomeza gutegura ibikorwa byinshi byo kwibuka ubu hari icyo ari byo turi gutegura muri uyu mwaka by'umwihariko nka jeje dutegura igikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye imiryango yazimye tuzayi ubu n'umwaka tuzibuka by'umwihariko mu karere ka Nyanza ya Butare ku mugoroba w'itariki 11 ushyira itariki 12 z'ukwa gatanu
yego
uwo mwihariko nkubuze ko kuko ari umwihariko wa jeje wo kwibuka imiryango yazimye tuba dufite intero igira iti zibazazime twararokotse tukaba dufite n'igikorwa gikomeye turashaka kurangiza igikorwa cyo kubarura iyo miryango yazimye imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi n'uvuga ngo ni wa muryango ababyeyi bapfuye n'abana bose turateganya rero ko twari dusigaje uturere 11 tutarakoramo ibarura ry'iyo miryango uyu mwaka turategereza gusoza icyo gikorwa mu turere twose 11 dusigaye ku buryo tuba dufite urutonde rw'iyo miryango
yego
noneho tukazajya tuyibuka mu mazina numva ubwo ndabararitse aho uturere tuzajyamo kugira ngo dukusanye ayo mazina no kuzajya Nyanza nyirizina kwibuka muri uwo mugoroba ariko muri rusange umuryango wacu uzabura ahantu hose bazibukira yaba ari ku rwego rw'igihugu yaba ari ku rwego rw'imirenge ku bigo ku misozi itandukanye abanyamuryango bacu bazaba ariyo kandi bari gufatanya n'abanyarwanda muri rusange kwibuka kandi tuzibuka dukomeye numva ari cyo navuga
hanyuma nanone mukaba mufite n'ikigo cyitwa Aheza kiri Ntarama by'umwihariko gifasha urubyiruko mu mahugurwa yo kugira ubumenyi runaka
ubumenyi amahugurwa ku bumenyi ngiro ariko tunareba no guhangana n'ibibazo bikomoka ku buzima bwo mu mutwe cyane ikibazo cy'ihungabana nacyo dushaka gufatanya n'abandi kugira ngo cyo gukomeza kwiyongera ubuzima duhangana nayo kigenda kigabanuka
Gatari Egide prezida wa GAERG hanyuma rero mukorera hehe babageraho gute
ibiro byacu biri ku Kicukiro I Nyanza ku rwibutso aho na umuryango w'ibukorera niho dukorera umunsi ku wundi telefone y'ibiro byacu ni 0788 31 58 09 09
mufite n'urubuga rwa internet
urubuga rwa internet yacu ni garg@org.rw garg.org.rw nayo abakeneye amakuru yisumbuye bayabonaho
yego radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Gatari Egide prezida wa GAERG umuryango w'abari abanyeshuri barokotse jenoside y'abakorewe abatutsi muri 1994 barangije amashuri makuru na za kaminuza niwe twaganiraga Gatari we ndagushimiye cyane
murakoze namwe turabashimiye cyane
nizeye kandi ko igihe cyose tuzajya tubitabaza muzajya mufasha abanyarwanda dufatanije natwe mugakomeza kubabwira ibyo mukora ibyo mufatanya
murakoze cyane tuzabikora
Nshuti z'ijwi rya Amerika namwe mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama